ብራችን በዚህ ይጠናቀቃል። ሳስተናግዳችሁ የነበርኩት ስመኝሽ የቆየ ነኝ።
ኩን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሰዓት ኢትዮጵያ ትገልገለገለገለ ሰዓት ለማወለ ካራንገ ሰዓት ሰዲት ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታ ነፋኖ ሮሞ የሮመር ዊጣታ አንገጂማታ ትራዲዮኒ ዳፍ ቴሌቪዥን አስ መጋላ ዋሽንግተን ራ ከንተምሳስ አመጀል ቀበራ ተከሞልተን ሆርዶቶ ተከኛ ሰገንታ ወንጂማታ ሐራፍኪን ደፈን ከንከሱሜስ አን ምትኩፍቃዱቲ ኦዱፊ ሰገንታ ወን ሐራፍ ቀምንከሳ ኮሚሽኒን ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ጋባሳ ኢሳ ወጋ ከሰት ወሊትቡ ኢንሶኒ ሂደኑን ታሲፈመን ሰርበመ ምርገናማ ኢትዮጵያ ከሳፍ ሰበበ ኢጆ ለጀቹሳ ጎዲና ጉራጌ ባሃት ሮበጭማ ሮቤን ኢጆ ለንዱርባ አፉር ሎላቲን ቢሻል ሎላቲን ፉጣተሙን ጀለሙፊ ቆፒ ቶርበኒ ካንቴ ቆፒ ለባታቲን ደርገጎ ፍራኦል አህመድ ብረታ ዩኒቨርሲቲ ተየ ቡነ ኢትዮጵያ አስ United States ke set gurgurajiru isin brangeñ angatu mura saganta ke nyatin walin tura amma dabarin kan oduti jallan ne gammada
attamoltan kabajamtota hordoftota ke nya odujimatar awlin anjallan ne gammadati walitbuin si anno itamirgana momadat qabu sababa gudda ta'u komishina mirgana moma Ethiopia isamakon gabasa wagga yero sadaffa farda basen hubachi sejira walitbuin si anno darara bifahe du dakqabsi saju dabalajira kanjedan komishinari komishina mirgana moma Ethiopia Dr. Daniel Bakkala kana dabsisu fis furmanni ijof tokitin marina genya gagge surajiran itta mirgana moma gabasni kuntarrese kesanni guddan wae mirgalu bunjirachu akate umnoti wol waranan namotana gami du sanifi kanafimmo nitokko sakan kawliya kutauni psamera gamakanin Dr. Daniel Bakkala ittigafatama waggashani fitikennam baati du fukana katumuran tauni psamera oji komishina kana hogganu erojal qabafudadde waggashan kamarsa tokof qofa tajajilu ture kajadan Dr. Daniel itigafatama kanan ittifufufis fedi kanin qamnetau sagale America fipsani juru afiyain manamare bakabuota ummata obbo taggese caafo kan yero hoji sani tumuran Dr. Daniel Bakkala harra gaggesani juru jechudan Kennedy Abate finfinne ragaba sera
godina gurage baha bulchin samagala bui kesatti ijollen durba afur roba jaba mudaten lagdi kalanki dojalamu gute fudatamu isani bulchin samagalicha beksejra
kantiba magalatti obbobellata chaakka gadatu ijolle lolabishani fudataman kesa re filama qofti argamu sa sagale america fipsan qabalaf gara lagasana kandeman shamarranu mrisani kudafuri hanga kudaja atau arfan lolahi yadamin nufen fudatamu dubbatan hala kanan daim sani duun gaddisisa ta'u ka dubbatan abban daima tokko obbomulune shanqo akajelanit obboletishe kabiran enna shenkan bishanin fudatamte ijan wanargite jeche sammunshe akkan je kamera jedaniru robide ngadda bari saati kudalamarrat qabala jechudan gara laga hala kido waliyo jinkan deman daimman sadde kessa sadi kansani ta u kanibsan obbomulunen usan kessa tokko bishanni fudate jedan batinganna kanamma kun rovera maddi baratame caala akka qabatu guyota murasa dura kan ipsim dabati meteorology Ethiopia hawasni sochi jollesa akkato watu bachise ture jechudan Jonathan Zabdios hawasan ragabasera
nanno tigray tankinita ofi kemikalo tafarra arama jiraachun rakko gamawarana fi goginsan durumanu isamudateru akka hinjabesine jechun qonnambultonni yaddo qaban sagale america timaniru bara omisha bara kumalamaf kudajafi kudatorbaf kanol naannicha keessatti xaa'oo fi keemikaalonni farra aramaa gatiin isaanii ol ka'aa waan ta'eef mootummaa fi dhaabbileen gargaarsa akka nu deeggaran jechuun dubbatu qonnaan bultoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru. Qees Nugus Gabrabaad aanaa taayitaay qoraarootti qonnaan bulaa kan ta'an bara darbe xaa'oo malee akka midhaan facaasan himanii bara kanas nama maallaqa qabu qofaatu bitachuu danda'a jechuun gatiin xaa'oo ol ka'aa ta'uusaa himaniiru. Qonnaan bulaan biraan aanaa raayyaa carcaritti lafa qonnaa heektaara 1.5 qabaachuu himanii bara darbe xaa'oo malee kan facaasan osoo hin biqiliin hafuu himanii bara kanas waqtiin isaa gaarii ta'us hanga ammaatti xaa'oon ganda isaaniif hin dhiyaatiin akka jiru ibsaniiru. Paartiin siyaasaa naannicha keessatti sochii qabu Saalsaay Wayyaanee Tigraay ibsa baaseen immoo xaa'oon qonnaan bultootaaf naannicha seeneeru baay'ee gadi aanaa fi fedhii qonnaan bultootaa waliin kan waliin simne akka ta'e himee qonnaan bultoonni bara darbes gogiinsaan miidhamaniiran ammas rakkoof saaxilamuu jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaa biiroo qonnaa naannichaa obbo Abrahaam Hariifayyoo naannichatti bara kana hanga ammaatti xaa'oon kuntaala 1,330 ol galuu ibsaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo filannoo Biriitaniitti taasifameen hoogganaan paartii Liiber Keir Stiimer paartiin isaanii injifannoo guddaa erga argatee booda muumicha ministeeraa Biriitan ta'anii jiru jaallanneen dabalataan nutti himti.
Stiimer paartiin isaanii erga injifatee booda haasawaa jalqabaa dhageessisaniin uummataan ergaman qabu kan guutummaa biyyattii haaressuu irratti kottaa dabalamaa jedhan hojiin jijjiiramaa amma jalqabeera. Mootummaa kootti deebitanii amantii akka horattan taasifna jechuudhaan deeggartoota ofiif ibsan. Kunis Stiimer injifatamuu hamaan erga isaan mudatee waggaa 5 guutiin paartii isaanii hoogganuudhaan gara mootummaatti deebi'uu akka danda'u taasisan. Garuu paartiin Leebar hojii guddaan kan dinagdee jijjiirama fidu dhabe haaressanii jajjabeessuun uummata immoo hamilee toruutu isa eeggata. Hoogganaan yaada irratti ciccitootaa Riishii Sunaak sirna gaggeessaa isaanii irratti haasawaa dhageessaniin mufannaa namoota sagalee kennanii nan hubadha. Kufaatii mudateefis itti gaafatama nan fudhadhaa jedhan. Sana booda masaraa Baakingham Palaas deemuudhaan aangoo gadhiisuu isaanii mootii biyyattii Chaarles 3ffaatti dhiyeeffatanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaabbanni biyyoota lixaan hundaa'e kan tumsa eegumsa albuudaa jedhamu sochii dhaabbileen chaayinaa albuuda Afrikaa irratti gaggeessan mormaa jiru. Keessumaa gatii albuuda koobaaltii kan biyya Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessaa bahuu irratti xiyyeeffachuun gabaasa Henry Wilkins kan irratti qopheesse Bafqaaduu Morodaa haalattaan hundhiyeessa.
Tumsi eegumsa albuudaa dhaabbata walta'iinsa biyyoottan gama lixaa bara 2022 ijaarrataniidha. Tumsa kana keessatti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Hoozee W. Fernaandeez kaampaaniin albuudaa chaayinaa albuuda koobaaltii jedhamu biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessaa baasaa jiru irratti gatii dirqisiisaa kaa'eera jechuudhaan ji'a darbe himatanii turan. Hojiiwwan oomishaatii fi daldalaa al tokko tokko toftaa fayyadamu. Biyyoottan tokko tokko keessatti immoo haala seeraan ala ta'e fayyadamu. Waldorgommii fi kophaa ofiitti dhuunfachuu yookiin moonoppoolii jajjabeessu. Dhimma kanarratti dhaabbanni albuuda chaayinaa Siimook jedhamee beekamu VOA'dhaa fi deebii barreeffamaan kenneen himannaa kana cimsinee ni haalla. Jijjiiramni gatii kun sadarkaa idilee keessa kan jiruu fi calaqqisiisa dhugaa dhiyeessiidhaa fi fedhii gabaa keessa jiruuti jedhee jira. Tumsi eegumsa yookiin nageenya albuudaa inni MSP jedhamee waamamu gama isaatiin gatii dirqiidhaan muraasa ta'ee kaa'amu balleessuudhaaf biyyoottan guddachaa jiranu bakka hojjettootaa fi rakaawwan yookaan institiyushinii irratti saamichi raawwatu keessatti haala industirii albuuda addunyaa haaromsuu fi akka jiru ibsameera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti sadarkaa gargaaraa ministiraatti itti gaafatamaa dhimma guddina diinagdee haanisaatii fi naannoo kan ta'an Hoozee W. Fernaandeez albunni Afrika kan akka kobaltin hala jijjiirama qilleensaatiin wal qabate sochii haniisa magariisaa keessatti gahee guddaa akka taphatu dubbatani.
We need Africa. We need African resources in order to do that.
Afrika ni barbaanna. Sana gochuudhaaf qabeenya Afrikaa ni barbaanna. Afrikaan waan yeroo hunda barbaaddu argachuu dandeessi. Kan akka gargaarsa teeknikaa, ce'umsa beekumsaa, hawaasa wajjin hojjechuu fi hawaasaa fi bu'aa buusuu jechuudha.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti United States gamtaan Awurooppaatii fi biyyootan tumsa nageenya albuudaa keessa jiranu dorgommiin Chaayinaan biyyootan lixaa wajjiniin taasisaa jirtu waan cimaa jiruu fi Chaayinaa bakka sanarraa fageessuudhaa fi to'annoo qabeenya tarsiimoo kaayyeffatanii jiru. Yaada kanarratti Fernaandeezii yemmuu dubbatan.
The objective here is to diversify our supply chains. It is true.
Kaayyoon as jiru haalota dhiyeessii babal'isuudha. Chaayinaan albuudota kana to'achaa jiraachuun ishee dhugaadha. Sun warra dhihaa qofaaf osoo hin taane hunda keenya waan rakkinaaf saaxiludha. Kana hunda duudhaalee naannoo hawaasummaa fi bulchiinsa olaanoo kabachiisne hojjechuuf kaayyeffanna. Kana jechuun koo hawaasa wajjin hojjechuun hawaasni qabeenya uumamaa isaarraa akka fayyadamu gochuu jechuu kooti.
Ogeessonni albuudaa akka VOA'tti himanitti kaampaanonni Chaayinaa industirii albuudaa keessatti akka waan hamaa ta'e hojjechaa jiranuutii fi gocha isaanii kana diiguudhaa fi tumsi eegumsaa yookiin nageenya albuudaa akka barbaachisaa ta'e dubbatu. Andiree Baayyaa hoogganaa dhaabbata Koree Pootaashii jedhamuu fi biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti argamuuti akkas jedhan.
It's an important reaction to.
Kanneen shakkii wal fakkaataa hin qabne ofirraa ittisuuf deebii barbaachisaadha. Wanti ta'u Afrikaa keessatti investoroota dhuunfaa Chaayinaa baay'ee kanneen kana booda mootummaa isaanii fi biyya isaaniitiin illee to'annaa jala hin oolletu jiru. Haalli isaaniis caalaa waan nama rifaasisu ta'uu danda'a.
Akka xiinxaltoonni jedhanutti tumsi eegumsaa yookiin nageenya albuudaatii fi biyyoottan lixaa amma akka Chaayinaa kaampaanota dhuunfaa to'achuudhaa fi dandeettii hin qabnetti waan barbaadanu fiixaanii baafachuu hin danda'an. Kiristaan Giruujneemaa dhaabbata Chaayinaa Giloobaal Saawuzii jedhamurraa waan jedhan qabu.
So that's why.
Walta'iinsi nageenya albuudaa yookaan MSP bu'uura seera murteessaa qabeenya dheedhii kan Awurooppaa kan akka sochii Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessa jiru hundi isaanii waan tokko irratti hirkatanii jiru. Dhaabbileen dhuunfaa tarsimoo kana hordofuuf fedhii qabaachuu isaanii irratti hundaa'aa jiru.
Dhuma irrattis Hoosee Fernaandees biyyoottan Afrikaa eenyu wajjiniin akka michummaa qabaachuu qabanu ofuma isaaniiti murteessuu akka qabanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun. An Bafqaadu Morodaatiin Washington DC irraa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii labata. Qophii labataa har'aatiin Firaa'ol Ahmed as United States keessaa barataa yuunivarsiitii ta'e dormii isaa keessatti barattootatti buna Itoophiyaatii fide gurguruu jalqabe. Ol guddisuun amma kutaawwan bulchiinsa United States garaa garaa keessatti raabsaa jiru isiniif dhiyeessina. Firaa'ol buna moo'ii jechuun kan jalqabeeru gara fuuldura duraattis hojii kana bal'isee hojjechuu akka barbaadu hima. Itti dhiyaadha. Firaa'ol Ahmed. Baga nagaan gara sagalee Ameerikaatti dhufteen siin jala.
Hedduu galatame.
Firaa'ol Ahmed odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Seelus yuunivarsiitii ittiin baradhu.
Muummee kan baratta?
Faayinaansii fi antirpirinarshiippii.
Entirpirinarshiippii. Tole hojiin ati jalqabde entirpirinarshiippiidha. Buna Itoophiyaarraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba. Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himme.
Yes. Ani kaniin Itoophiyaatiin dhaladdee guddadhe umrii 14 as dhufe kan asna fide immigration opportunity ma tiki ya to asdufe ha tiki ya asdirachu surfe en yero isin citizenata atisan boda asna fide
buna gurguru kamitin jalqabte
buna gurguru kan jalqabe yero hunda business garanture ungrina sdufera kase biye gafen jirule suqi kesati family ki gargaranture heddu samu business think abature heddu business jalada and business oson college une galin business torbe galin tor high school in wana dadda huchu online gurguru kobe bite ibere gurguru amazon reti wa gurguru ba heddu one side hustle gete yadu nande so angode tentre and your own dufe college egalu and division 1 also chaha Saint-Louis University daf chahi sa long distance one inch off samara toko mili na godami la fenki ya na chave chahun dando utore so bati ya furif watak kagorun dando utore de mila kia buti na retikani wantandemu male chahun dando u kubata wachun dando u and an namu yech an heddu jala da wa godu to say tawo na madan da obiti yaro sanin wanin be kuti ga debie say and if gafa chegali mali business ne galu dan doje akasiti hali kote bulan biye kenya malaka gahan arkan ne buna sani gurguru dan baro akasit barade yaro san formata wanin fidu dan dona tifakati amma tahu batulle amata kudanan dufu kaisati yo gudata da imne formata gudawa ne fidu dan da of wan kanarati rakina kana furu murtesi akasiti business egal
buna kana dormi kaisati barato tat gurguru akajal kabdel bunicha danfiste bo de isati gurguru jal kabde
buna yaro dura danfisetin gurguru ke
mana barum sa kaisati dormi kaisati danfiste buna gurguru ni yak de isati gurguru jal kabde
yes yaro
malif go
buna gurguru of osontain transaction business agorun dormi kaisati wan haje mamomiti imo yaro ni titaye tiyadu an wannin namni bra nam hamenye fidanjiru nam bra kan ingoda jirun jiru wan kan goduni sanifuan yobo de baran ifamin gafachuna waya idan permission gafa duroje iti godu e gale akasiti ero amata ta komo kan bode find out baran wan kan e gawon business ne kenye gudate ero sanis wan kan wannin dabu dan domiti already gudatu jira yo kanin toko choose godu kabadute bunanra filachuna waya
barumsakiya
rajanan yo akaste yero sanite already publication at that one at get to rave university in kiyelen one in angodi jurum one publication at get to rave isana kan barumsada bu fene sanifu akan bunakiya gurguru na hayaman afkanan
barana barumsake nitumurta
amata yes
umrinke mega
amadi damitako an umrinke
malaka haga amati itin gurgurte soromte tamo aka haga mirageset
in sorom business yero do company successful build gadun do amata era furata
gara ethiopia tanside bisati tari ethiopia kes hanga kutasagali tille turte baratoni university barnota erga baratani tumurani bodayu hoji labu sani fudam sakami kapt
duran wan dura very unfortunate wan ulfatu because rakina sani ko for some time rakina biye isan ke sagiraniti opportunity hedun kabani imo at least hoji dabdani yo ka musani ta ajiratante accepting godina one bra one different try goda
bunike bunamoiela
yep
bunamoi kanaboda United States ke sette akuma war Starbucks fa akuma McDonald's fa company gudda tayete arginamo akamta yete sargina
bunamoi company aka Starbucks fi McDonald's sen argino because company kun is on scalability ra focus godani amas cafe one banunatin fakat rakini sunis nuti wani hanga farmerat farmerotat dalau dan dengan hanga kote bulat dalau dan dengan hunda itu dalau berban. Yo asyik Amerika ti kafe benne buna nuti ka kapi nasabu gonute kote bulat rafa gacawan demnuf.
Amma walu magalat buna Ethiopia ragar biya kanat tigal tu jalkab danitu.
Ayan.
Me jalkaba buna hagami fiddani. Isati university ti gurguru ka terra kane sanaboda hagam hagami sadar kasa gudisa luftani amma mo hagam fiddani tu baraka nagara biya kanati
buna jalkaba kam finne poundi sodom shanta haraki ye kesati isin vacation of ethiopia turte isitu fidelu fe akasiti gurgure container amma bati sadi bati sadi dura container afin
oromod bunafi nagahin nabinaila gafa bunna luge namaye bisu anille bunaf nagan nabin sinja
galatom
ayi galatom
galatom
sagale america saganta fan romorra mammo qopiya da to kokamna garasitti chen malawin sero tawala buma presi ukamsan haqu shetin foye insa argamsistus dorsisni gazetesto taragau hammate tifufuisa dabanni media fi qapsa onni mirgana moma dabatani dubatani tijru malawin wagaduftu filanno wali galaf qoppa enna jirtu kanat wala buma presi ratta lelawan ofaman kanisan yaddesu taw gazetesto ni ibsaniru gabasa jamal prince magala liliwangara erge tujubetu deessa
malawi kesa bulchinsi amajru barakuma lamaf digdama kesa ango qabate batile sadibod serawon walabumma presi ukamsan haqusatif ajaib sifanna horate ture itanses wogota sadidura sera odefanno ummatan gaus hojira olcheja hata umale wogota laman darban utuwalran kutin gazetesonni qiyafata dorsisa fidata usani dubata turaniru waltan media biyoti afrika kibba barakuma lamaf digdame afur gazetesonni sadi hidamu usani beksisejra wogadar bemo gazetesonni kudan hidamaniru yokan hojirra utujrani halellan ratra wotera chisamn gulube wajra abaticha dame malawitif ittantu duratisura
we concerned by the level of like I've said intimidation
kesu mayero filannon ya cha dube kanat dorsisi gazet eso tarago sadal kan rajiru no ya desajira
woga achan barakuma lamaf digdama bati e blakesa platform for investigative journalism abati waltaji qoratu magazet eso majedamuf gazet esa katai grigori gondwe gabasa tokko enna qopesu maddisa enyufa akkataan akkadubatu gochuf polison hidani akkaturan commissionin mergana mamarawi vof ipsejra gabasi grigori gondwe motuman malawi biye ingilizi ke sakajratan namadaldala zunet star jedaman walin hariro daldala qabu kanjet uratti kafulle fatiyotaw namni daldala sun angota malawi kanermachise oji malamaltuma rawata jiru jeramudan biye ingilizi ke sat namaqorannan irratti banameda manna irratti dhiyaati garu nihalan commissionin mirgana mamalawi akkajedetti gazetessa qoratan grigori gondwe umnota ittisam malawi bra dorsisi erge samudate boda bati guran aladarbe biya baqate VON umnota ittisam malawi bra debi argachuf gafatus tolenjedi nafan ittantu durate sun abata media biyote afrika chisam ngulube akasjed
there are also people that would want their interest not to be brought
bo asan argatan mulinatti akahin dubatamne yokan akasani dokotu namonni barbadan jiru gazetessonimmo demokrasin kenya akacimu yadudan wontota akasis satilani gabasu sababa kana gazetessonni qorannor dorsisirgawo amma tade mera
Komishinin mirga nama Malawi gama san dhugaadha mootummaan seeraawwan hojii gaazexeessotaaf gufuu ta'an hedduu haqeera. Garuu filannoo dhufaa jiruuf qopheen ta'aa yeroo jiru kanatti akkaataa miidiyaan itti qabamee jiru yaaddessaadhaa jedha. Tereesaa Indaangaadaa komishinichatti itti gaafatamtu damee siyaasaaf mirga siiviiliiti. Akkas jechuun ibsu.
It's quite concerning. On the other hand, really good that we have laws in place that journalists or citizens.
Gam tokkoon gaazexeessonni yookaan lammiiwwan yaada isaanii walabummaan ibsachuu akka danda'an kan taasisan seerawwan gaggaariin jiru. Gama kaaniin immoo walabummaan seeraan nu kenname kana daangessuuf jech sirna mootummaa waaltaaleetti kan gargaaraman jiraachuu isaanii argina. Sun nu yaaddessa.
Filannoo waggaa dhuftu baatii fulbaanaa keessa geggeessamuuf qopheen itti fufee innaa jiru kanatti waaltaaleen mirga namaaf walabummaa pireesii gaazexeessummaa diinummaan ilaaluun waan heddummaateef jecha nageenyi isaanii eegame uummataaf odeeffannoo ittiin ga'uu danda'u isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru jedha. Komishinichatti itti gaafatamtuun damee siyaasaaf mirga siiviilii Tereesaa Indaangaadaa innaa dubbatan.
Now we're going towards the election. The media is very critical in any election as you may imagine.
Filannoon dhiyaateera. Akkuma filannoo sakamirratti yoo ta'u miidiyaan gabaasaalee akka hanqeeqan dhiyeessa. Ammuma gaazexeessotarra doorsise ga'u argaa jirra. Hojiin isaaniis guutummaadhaan nageenyi isaaniis eegamee hojjechuu danda'u isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru.
Itti fufanis gaazexeessaan tokko nageenya isaaf sodaate hanga biyya dhiisee godaanutti ga'uun yaaddessaadha jedhaniiru. Oguma gaazexeessummaa biyyattii ka to'atu manni maree miidiyaa Malaawii Miidiyaa Kaawunsil haalli jiru miseensonni miidiyaa aangawoota irratti gabaasaalee qorannaa uummataan ga'uudhaan akka isaan itti gaafataman gochuu keessatti qooda qaban guutummaan akka ba'an hin taasisu jedhu. Itti gaafatamaa olaanaan Moses Kofi innaa ibsan.
We are going into an election period. There will definitely have to be a lot to be exposed so that we help.
Kan nuti jirru yeroo filannoo keessa ummanni sirriitti waan barbaadu akka filatu gochuudhaaf waan hedduun saaxilaman akka jiraatan beekamaadha. Haa ta'u malee wanti ta'aa jiru yoo itti fufe ajandaan ofii isaanii beeksifachuudhaaf akka isaaniif tolutti miidiyaa niiw kaamsuu jechuudha. Kun immoo sirna bulchiisa Malaawii balaaf saaxila.
Ministiriin beeksisaaf dijitaayizeeshinii Malaawii Moses Kunkuyaa gama isaaniin VOA fi yaada isaanii kennuuf toleen jedhin hafan. Haa ta'u malee deebii barreeffamaan kennaniin walabummaa pireesii irratti haleellaan oofamaa jira himannaan jedhu kan hundeen qabaannee jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Mootummaan nageenyaaf walabummaa gaazexeessotaa eeguuf cicha qaba jedhanii dhaaboliin mootummaa gaazexeessota tuun dhamaasin ragaa akka kennaniif seerri ajaju ba'uun cicha nuti qabnuuf fakkeenyaa jedhan. Waaltaa miidiyaa biyyoota Afrikaa kibbaarraa Chisam Ngulubee yaada kennan qabu.
It's supposed to make it easier for us to access information.
Malatti odeeffannoo argannu nuu salphisuutu irra ture kan ta'aa jiru sana miti. Waajjiraaleen mootummaa odeeffannoo kennuuf qophii ta'uun akka irra jiru seericharra taa'ee jira. Garuu hojiirra noolle.
Heerri Malaawii walabummaan pireesii akka kabajamu ajaja. Komishiniin mirga namaa biyyattii akka jedhetti aangawoonni mootummaa yoo seera kabajan malee filannoon ga'uu isaa dura haleellaa irra ga'uu dandamatanii hojii isaanii hojjechuu isaaniitiin lakkoofsi gaazexeessota carraan kan akka Giriigoorii Goondu'ee isaan dhaqqabu dabaluunsaa. Waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii fi tiwiitarii fi inistaagiraamii akkasumas yuutuubii keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikkuuf qaadu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gamme gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraan piroojiisarri keenya har'aa Biraan Haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa isin biraan ga'aa turre asuma irratti xumurra halkan gaari torban gaari.